kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuket through you gotta get your hands dirty ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuket through you gotta get your hands dirty napigania ndani ya ghost na majeshi yenye nia pana njia jaja God at the place kijana kazini zaidi kwa kuna mepini ndivyo naunganisha ndani ya soko mpate nyingi sio ni vile mimi nitakuwa nakaa tu daily rumba ndo linapiga na lawama juu kulumbana kugongana na visa vya makatun wanotaka niangamiza mimi mwenyewe halidun psycho kaki mati mziki mimi na fight for brain game ndani ya deal bado mimi na die do hakuna kulala tunakesha kama popo tukiwaikala kwenye kiwanja na sense force ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuget through you gotta get your hands dirty ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuget through you gotta get your hands dirty itabidi jasho langu mikugeuka mbolea ndo niweze vuna mwana mbegu ikishakolea niko pando profit staki loss pia ndani ya kamili kamili buja nicho kampanea hii ni ligi sumba da hino kazi ngumu niwe bonge tu la zungu ndani ya soko la kubun styles and the use ya wale coming soon nikisalute maheta na smile kaya baboon mtoto akinyelea paja waga hali tatu inabidi mpanguze javi ndo mambo ya rudi safi so kikosa leo mbona kesho utapata mombe mola liye juu na mambo atapata lada hii ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname hii ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuget through you gotta get your hands dirty hii ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname hii ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuget through you gotta get your hands dirty hii ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname hii ni kazi ngumu lazima mtwaifanye you gotta get your hands dirty ni kazi ngumu lazima uwajibike ukitaka cha mbunguni shatu iname ni kazi ngumu lazima mtwaifanye so kuget through you gotta get your hands dirty yeah kona stone soldier irungu pap na pick up daliman jemedari evans na g rap au sio signing off sasa kamba mzee ni kazi ngumu kweli ni kazi ngumu lete mchezo mzee.